Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo Sidjo Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde talatare sappo e ɗiɗi lewru mai hitande 2015 sappo e jeɗɗi yamde jaɓɓirima silimaji capanɗe nayyi e joyyi jottinono ɗo kabaruji ɗi yo Oumar Waygalo soldats e malinkoɓe jeenayoma keddile hen sappo e nayoɓe ɓe goni barmuɓe ɗum wonono tuugol ko guɓe murtuɗe goɗɗene saaha leydi meɗen ndi ɓe tuufi fewtude e armi mali o keñen hakkude Tumbutu Kagne e Gundam le henduɓe kolitiwiɗi ɗo wawi torude hono kaldal e kawral ngal anniyingal signine ɗo Bamako ɗo le aljumare waroore nde ana miileyde hono guɓe murtuɗe goɗɗene saaha leydi meɗen ngara kawrite e ngol ɗo signingol hono ko bonanda e ɗi gadi le saaha leydi meɗen ndi ko ɗum hana burtinde ɗum hana bortinde hono kaldal e kawral anniyingal signinede le sappo e joyyi lewru mai waroore ndu ɗo Bamako ɗo ɗum honjotoɓe koliti wiide le hen ɓe gaɗi noddago ɗum fewde e walde adunara Allah ndu ɓe mbiɓen daro darde mumen ƴeewa jukkoje ɗe gatta fewtude ɗum wonono guɓe nodditirtoɗe azawad ɗe balɗe tati haɗi kaldal e kawral ngal signine ɗo Bamako ɗo fa hannde ɗum wonono kanko keƴaɗo walde union africaine gonɗo ɗo Mali ɗo o holliti wiide oɗo wattu o bortintake fewi Pierre Bouyo Ya o holliti wiide wakkati jonoɓe gondi e yaltinde ley hen ɗati fa gueɗe ɗe fo garat tawede ɗum wonono signigol ngol le sappo e joyyi lewru mai waroore ndu aljumare nde ɗo Bamako ɗo ɗum won dentengal baale alsilame en rewɓe holita wiyede beete hannde ɓe gaɗi majere ɗo Bamako ɗo ɓe gaɗi noddago fewtude gueɗe ɗe fo ɓe mbiɓe gara tinnina kaldal e kawral ngal le sappo e joyyi lewru mai waroore ndu ɗo Bamako ɗo sikiraɓe ɗi wonono kabaruji mawɗi min jogini on ɗo hannde ɗi bisimilla moɗon e heɗade soldats e malinkoɓe jeenayoma keddile hen sappo nayyi ɓe goni barmuɓe ɗum noon tuugol ko guɓe murtuɗe gonɗe le saaha leydi meɗen ndi ɓe tuufi fewtude arme mali o keñen hakkude Tumbutu Kagne e Gundam koɓe koliti wiide le hen ko ɗum wakkati joni ɗum wawi torrude hono kaldal e kawral ngal saabi de ana miila hono guɓe murtuɗe gonɗe le saaha leydi meɗen ndi gara kawra e maggal Ousmane Diko
murtuɓeɓe le mobilaji nayyi tuuni soldats e mali yoɓe Gundam naɓa nannoɓe wonɓe Tintilude ko nawtoro communisme andini yo ɗum tuuna keysaɗo sema andini ko waɗi ila law ka halali adadu bonanda mobilaji ɗiɗi larme mali cumi murtuɓeɓeedu mursi mobile gotel ley ko heɓa e cuncunka ɓe jaadi e barmuɓe maɓɓe du mongi hamdi hoorejo minisma salanike o golle fuɗɗitingol baasi o dardi luttodiroɓe ɓe fuu tinno tawde e signigol kawral deƴere ñande sappo e joyyi lewru mai ministre soldateɓe leydi men yetti renoɓe leydi ndi yimɓe mum e jawdi muɗum fuu o dardi yimɓe fuu balla larme men darani ɗum rende suudu baaba
ko honjotoɓe koliti wiide le hen ko ɗum hana hono bortinde kaldal e kawral anniyingal signinede le sappo e joyyi lewru mai waroore ndu ɓe koliti wiide du fa hannde miila ko hono ɗum wonono guɓe nodditirtoɗe azawad ɗe gara kawrite e ngal ɗo kawrital kanko ɗum won noddirteɗo André Bourzo o o waɗi noddago fewde walde adunara Allah ndu o wiɓen daro darde muɗen ƴeewa du jukkoje ɗe gatta fewtude guɓe nodditirtoɗe azawad gonɗe le saaha leydi meɗen ndi keɗe ko Ousmane Diko faccintinen dow hen
yo ɗum bowa ɗum so watti signigol ɓaɗi fuu yo basiji puntata e jiino hono majju e ƴaɓɓade ɗumne hana haɗude signingol deƴere ñande sappo e joyyi lewru mai ndu walloɓe adna ana dari ley nimre e ley hakkille am ɓe laaɓali ana wawi hono eɓe gondi e hooreɓe emen laaɓe dande minusma e barkane fuu fa ɓen keɓa ko jiiɗi ɓen keddo e ɓillude walloɓe ɗum wonɓe leydi france kañ e leyɗi europe fuu walloɓe adna ana jogui hen gueɗu e golle o sikki sakka goduɗo e ley politique fa warde e soldateɓe men hana hande heɓde doole
france holliti mettimi ɗum ɗum woni hono bonandaji gaɗɗi keñe fewtude arme mali o to Tumbutu to kanko ɗum woni ministre france kominiɗo hakkude français leyɗele goɗɗo o holliti wiide wakkati joni ɗum yedda sari yaaji kollitaɗe wiide fa kaɓorɗe lenne le saaha leydi meɗen ndi o waɗi noddago e guɓe ɗum won nodditirtoɗe azawad ɗe o wiɓen tinno gaɗano gatta fuu daro darde muɗen tinno du ndewa kongi muɗum o holliti wiide wakkati joni ɗum ɓe ana kaani wadde no gatta fuu fa taweɗo Bamako ɗo le sappo e joyyi lewru mai waroru ndu kanko Pierre Bouyo Ya ɗum wono no keƴaɗo walde union africaine ɗo Mali ɗo o holliti wiide hono no ɗum laati ka fur kaldal e kawral ngal ngal signinte le sappo e joyyi lewru mai waroore ndu ɗo Bamako ɗo wala fuu ko sottinta ɗum e koyɗe muɗum o holliti wiide wakkati joni o de ɓe gondi e wadde ley hen heƴoji ɗi fuu fa gueɗe ɗe fuu gara tawe ɗum wonono ko hani signinede ɗo Bamako ɗo aljumare waroore nde keɗe ko Ousmane Diko faccintinen dow hen
kabaru politique goduɗo hannden o ɗo sappo e joyyi lewru mai ɓaɗi ɗo yo hoɗum wondi e dewrede fa yambere signingol ngol warrano yira fadu kala hawra e bato o ari bamane di ana heddi hendu nabali yo sappe jeuleeru meno tinnare ana wonda fa kala hawra hen nyande mudun joga jabali hande be biyam be cinina jango be biyam be gala hen dudum lati fu faiso fu hawrali hen imad mudun yo yaade yeso sinnyugo goldu heddoto e latade ciagal sappe jeuleeru mendu sikke sakka fu mi wadali mi do tajeri dabere lobbo sakitoto hebede
sakira bodon bay netri mi joju modo halla men bemal anengal men noddirta phase facebook go
tamani
holita wede kenya alanzeri be balliri dum wonon arme mali le leedi meden di be dokki be wonon ambalance goto mobilaji naboji nyawbe le nokkuji di holita wede le hen dubbe balliri be ordinateur ngaji ko nande mudo ko ni faana mabbe tanobe ballirta dum wonon arme mali o fa wada do jam e dejere le nokkole mali fu e mangal mudo kanko wakili alanzeri gondo do mali do holiti wide so jam e dejere nyibi dum won le mali e mangal mudo fu dum nafa alanzeri sanne do kabaru di pudata do mi halni won wide dum wonon bete hande ne robe alislam e gombe le leedi met en di be quality wi de be tawda kaldale kawra ngal ngal to alanseri to be te hande be ngadi majer mabbe mon do bomako do be ngadi noddango fewde gede dum won de cinina kaldale kawra ngal be bi ben tinno ngat no ngatta fu aljumar de tawe do bomako do fa cinina kaldal e kawra ngal kanko madam jallo deeda mahamman katrawo wonno le de do majer kede ko usman di ko faccintine do he
majagol amengol yo wadde fa rewbe immo ndaro mbala gouvernement yalla deejara na warta le mali miden tawda e sinigol fa deejere hebe miden darda sakiraabe amen wombe esema etino be baa berde mabbe be garabe kawra e sinnyini gulgul dum wadi somen borni daneji dawludi fa jam warta biden jeli jam warta le madid kebal deejere faanda sinnyini gol nyande sappe joy ndedu sikke fu wala majjun denno be jida beedu tinno gara kawra
ono dum wono no walde wakili en himbe gonnobe leedi meden di holitan wede bete handen be ngadi do kawrital mabbe to nokku noddirte do centre culturel français to ko be ngadi ton kawrital gal ko do be quality wit saaje kaldale kawral alanzeri gal e gal moddi ka hono gal tabirte dum wono hon ko tiida laaji garata yede le hen be ngadi noddango fewde laamu o do be bibben tinno kayba wakkati jono ngatta na dum hakkille sanne kanko amadou aliou sar o yo horejo de do walde bete hande mi hora mi yide makko jaati kede ko usman di ko faccintinen do hen
yodon kawral gal kanden jabude ko horsi yongal wallu en yarude yeso fa laamu heba wattuno waawri darnaade yirwere sahal leedi men di faawarde e malifu heba du no baasi selda fa laabe le leedi men minen darda malin koobe fu laato gotum ciagal kawral gal fa gal heba no gal jenginire faiso en dulla e gal tiidi jogala tinnare e hakkilanta ko fu laamu o an haani jogade bibbe leedi di du fu balla dum e golle o fa heba no laato
sakiraabe jeewa yalla hu ne le réseau ngaji dibe kolliti wiide to kulli koroto ko foti temere joy debbo kanyum dum wonon nyaw ciofe iya e mudo odo kabaro hokkama bete hande to kulli koroto ko kube dum dum wonon doktorobe gombe tombe be kolliti wiide le hen wakkati jona be ngada le hen hejoji be jeewa yalla hono be pabirto be yimbele bamde sappo jeego lewru mehndu fa yotti no ga etiti lewru mehndu ngarodo wadde odo golle dum wonon walde doktorore wonde to kulli koroto de kanyum hokkitiri walde de wana e jeya lamude mo noddirti ISID to kutala to be kulliti wido on gorko goto mo terde mudu yale mayo kutala ngo kenyen le hen dud wono ngo yimbe meri ngombe tombe be kulliti wido o gorko yo gollo do wono no nokku mo wala e jeyal lamu o donno to mo be dum hani tawed le hen dud hulita mer kodi o do kasara kammo mawdo wadi no dum won to kutala to le aswer jabbi nonde o do kammo sa jewi hen dud jokke mudu dum wadi so kasaraaji ndiyalle hen wiama kammo ko to biton ko dum buray fey millimetre nga chapantati etati to banama to be kolliti wiide dum hono no jokko meri dum won nokku mabbe noddirta Touba Kura wakkati joni o omo wondi o nangama ton jatti non be kolliti ru wiide be mi du ko so nanga won dew suka debbo goto mo habbi dewgal mudum on suka debbo sa jeewi be mi du mudum burta sappo e jeegom sara mudum woni ko jabay wakkati joni o zener meri ngodo to be wonde wadde do hon horgol fa be jaw yalla hono hani wadede fa hokke yasari yasaromo ko hani sarede jangal mudde ngardan faado jenne do be kolliti wiide dum won hono yimbe le gombe tombe kuminibe wono kulle gandi koje fa yotto kulle fina tawa gombe to jennetobe gondino be ngatta fur yalla dum wonon kulle jennede ana keddo le walde UNESCO de le hendube bibe ngadano be ngatta fu yalla tawa ana ngallure jennede en tawa ngallure wawde yede sanne tagal mudde ngardan faato sigasotobe kolliti wiide wakkati joni be gondi beedude bawde dum wonon sukabe jokol be ngana jangube lekkol ngarobe wadde odo golle dum wonon walde noddirtene banque mondiale de gal musa daji ko be kaari wattude le henan yafa e milliardu chapantati e didi cfa le duubi joi ngaroji dibe kolliti wiide be ngaran moddin le hen projet ngawe pamoro ko yaata e udinaaji tati caggal muuden garanti minire en faato kaytoli nokku mum noddata segela holitaweri yimbel mabbe gom en jolaari be e be gondi e wadde ton kawrtal faabe yewa datti hedi be kan yaltinde wakkati joni o fa yirwer wada dum won le lam segalo ne hendube kolitiwde be garan asude ton ko yaata e pompuji tati be ballan hono roobe le gombe ton be du hono kebe muen be de tole lam segalo sekrabdi wonono kabaru dimi jogini on do hande dimi joti on sanne heedade jotaldi min kertindi ki dum wono kidi be wakkati joni to burem tole lam gawo